Contao
255, 254, get ready.
Follow on the beat,
the word my gang gang ambao tukitimba matozi ni oh zungu ni lichaf gang gang wahuni atunaga ushamba na do show mtuno kae mejazo mimba na nukisha kani achia kimba nipo juu juu kama elope kaunta ni miguu juu juu ni kila champagne na upaka mkongo na bebe na kula flow mapangasha kayala mula pange fisi trapazi wanapoteana limezuka jitu lisilojulikana mala huku mala kule kato wa kutulia sio mbeombea tu utavalishwa siriria wanangu wapariri wa fake fake sosi kope wanangu na wanangu now navotupa kama hotel ni check check nyamwezi sifanani nao kama ninapiga yope zile za inos b na vuluga plan zao a mpaka b natisha kama zombie zombie ya stokies weka mbali yo kamba ya mbuzi mimi nyama mkali sio fee yaliyomo yamo soki tonga wifi ishara ya mapendo kitambaa cheupe ndo maana nikipenda ninaganda kupe young region skuizi wananiita Contao maana toka way back kwa michano big lao hi hi wana jones yes bana mbona kama vile kuna wana wanakunja mbele mbele yao mina koma now show kari japo kimba mbao wezi kuteleza ganda la ndizi mjini chabule salamu excuse maelekezo na kupa hapa ni story tu no diko kelele ya kwanza kwa mdaki yake ya pili kwa pumbu wake na wapanda kichwa ni jini maimuna na uwa pasa uchawi ni utalamuna hold on nasikia wana copy mamton akili zao ndogo kama dawa Pilton na kamata game na lipushi ngambo nyua vimba macho mtashia michambo chiangazi babu mchuma unaondoka amesha panga liye juu calm down BTB kitacha maninja soki zinguwa deka bilu shachinjwa wanaume fake wanapakatwa wanaliwa mchongo oh shit zilipendo za kugongia bamba jichango kapendeza kumtustoo kunishusha mimi kazi ipo ukiona kombe juu ya mtu kapandishwa live as if you die tomorrow life ni short joe yukwa Priscilla ayupo yukwa Pingwea ayupo sa nipe tungi masela nipe ni tungi nipae mapema hata likija COVID-19 ninikute nipo vyombo mishemisha kama paka wa hoteli huku mala kule just cost chochote na uwezi kunidandia dandia tu kisa nina cash cash Slay Queen ukiniekia bambi ukipiga kizinga sipo nyonyo
got a cash for life
dunia tatu kwenye kiganja watu tunaenda duniani au sio
Pango Records.